Swap Kid, Vossman 254 up in the building. Galaxy Beat, so sleek. Pow, brah.
Circuit.
Boss, Delenito on the beat.
Naona mbili mbili. 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 Naona mbili mbili.
Niko rada ba naona mbili mbili. Kani down na ziona mbili mbili. Senko haso nina sakizo mangiri. Misi jali zuma hater hawamini. Mendo rap pele pele, I'm on top. Na serengi so my rap I take a raise joko rap. I'm so busy na najua I'm guda. Nina tesa kama huda na wamenta kama luda. I'm the bad boy nigga, I'm the bad boy nigga. And I'm talking about mola, cause I'm all about my daughter. So my hater take me now. Mlidhani I'm getting down. Banapata tu madhao, wakibonga zoni zao. Najiba matana now, so up kindo baba yao. Cause I'm dying for my game, even if I draw hit. Working till again, cause I know I'll make it. So I'm rapping hard, working hard, call me youngest kid. Let me dub, let me dance, let me do my shit, nigga. Woo!
Naona mbili mbili. 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 Naona mbili mbili.
Naona mbili mbili. Niko juu ya hizi tiri. Always on the grind, story ya shilingi mbili. Napenda mbili mbili, usidhani nime chizi. Anytime you drop, wana sema nime kill it. Mazishi, Bossman diye dini, mina spread ka virusi. I'm in the studio, na wapa many more. Skiza story bro, hakuna gangori jo. Na come clean, flow so sick. Na speak hip hop, na gather more sauce. I'm about to get you more, kina Jerry, kina Joyce. Bossman you a choice, baby I'm your voice.
Naona mbili mbili. 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 Naona mbili mbili.
It's a double tragedy. Tunashika hadidi. Every nigga hola me cause I'm the shit they wanna be. Niko tuza nigga nigga. Na pokema I'm getting bigger. When your wave is a ushachora giza nigga. Took a rock dream. Now my form's in a zipper, so we are killing it. We are all over the media, Kalisha Keys.
Kama ni swag nigga, hebu check. Kama ni don nigga, usi stress. Kama una hustle nigga, usi rest. Umetulia ni aje bana, vibaya sana. Kuwaga rada, magova takuhanda. Na by the way, sipenda gikunyanya. Mbili mbili, got me on the other side. Tripping, I'm all up on my dollar side.
Naona mbili mbili. 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 Naona mbili mbili.